Ebu babaramu Ebu babaramu Ayo Ogo jinde jamba Bala wana ni joma Ebu babaramu Ogo jinde jamba Mwana baba Bala wana ni joma Ebu babaramu lawa Jesus, he and Jesus,
Chamaza kwanu mo, chide kwenye niwe o, chide kwenye. I'm not afraid.